Download it from ilovezedmusic.com.
Matero in the house. Nambona TV.
Kinachi. Since 2P1 I've been grinding, needy bees. Oh geez, they forget dine Gen Z. Nasanduka blueprint bonga Jay-Z. These days ni mankala chepa easy. Ono bakambe twao yo, they don't feed me. No paper, diela chem beat. 2020 nenzo gona msit. Monday to Friday kufala same fit. Na mafuto ya kutala ya li long gone. Batchman paya chikonko. Nenzo pisha monga izaka sira choncho. Vintu kubounsa monga chondo. Yose mapine nenzo kufa ni maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yango kupia ni muriro. Na stress hapa ni zero.
Nangu ndi mwana wanonga. Mayo mwone vyo na bomba. Getting da vyo na konga. Jehova vyo asonda. Ndi mwana wanonga. Mayo mwone vyo na bomba. Getting da vyo na konga. Jehova vyo asonda.
Grinding, need a bees. Oh geez, they forget the Gen Z. Bambini ni mawa call and tease. Apa the bosses back, rich bees. Benzo tizi mira ma phone makafola. Apa ndi set puri kama cola. Street runner ni kupepe kachola. Ikatika ni kuyola. Wonse benze pa top na kusamu. Abate bote wa challenger. Kembo pa kampani ya pezeka ni manager. Chinanzu una but don't test avesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. Tinaibebesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is akupesha. Ika kutuwa lilapo life is akutesha.
Nangu ndi mwana wanonga. Mayomo nefu na bomba. Getting da befu na konga. Jehova efu asonda. Ndi mwana wanonga. Mayomo nefu na bomba. Getting da befu na konga. Jehova efu asonda.
ilovezedmusic.com.
KNH.